Jaja amakonda tonse kuchoka ontawi ya mose dipake anatuma nkoswe iti yanganile iza tisogose komabe sitinga konze zonse ubwino sitilina onse timapasidwa mwayo titikonze omwe sifikila ama ikapo step mulungu watu ni wampamfu wachi fundo ni walafu olo jigone usaja ye amatizuze kukaja mulungu watu ni wampamfu wachi fundo ni walafu olo jigone usaja ye amatizuze kukaja. Mavuto ndi wapanga muntu sangape zatsogolo latu otichi mwemwe nintendele ndi zathu ndeno ipayo sangapange pokantu. So one love is a language I choose. I'd care about the others if I was in the shoes. Kumasunga manga wasupindula kantu ungozi zunze weka pokonda milandu. Mulungu watu ni wampamu wachifundu ni walafu olo jigone usaja iye amatizuze kukaja. Mulungu watu ni wampamu wachifundu ni walafu olo jigone usaja iye amatizuze kukaja. Don't say, Konda don't say, Konda don't say.